studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisari jetti lewru décembre hitane 2016 jena yamde sokidu studio tamani miden tawaye les maisons de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji de yumar way galo kanko noddirteedo Mohamed Ouattara won to boggi jande to sekirabe on kompiti tawide fa handen sariya Amadou Aya Sanago kanye yimbel do wonde hayfi dede be do do sariya no wonde e jukkitede le ngalure sigasonde le majju don avocat ngat Amadou Aya Sanago be kollitiwide be kaja hono sariya o worino do waylite sariya o nabe nude sariyaaji goddi kasen mawdi le leedi meden di sabide be kollitiwide sartobe gombe tombe ngala ande bale do no kummi do hono yimbel be bonday di ngada fewde e mudu en be kollitiwide ko be do avocat ngabe kali ko dun nangata hore be bihi wattu jono wala fu ko be da avocat ngabe ndarta sona fa yibel mudu en be chomto kortangal nodri France Afrique lami be hono mairi district do bomoko do be kollitiwde be ngaran yaltidile hen dewtere wattu jono dewtere holditor wiide hono bomoko wori woni fanande do dewtere dum be ngaran yewtade wattu jono jeeyal hono watte fa fina tawa fa yotto kabaru kebe heba sembe li ngalure bomoko de fu e mangal mudum kambe do no zinar mangabe gombe nokku noddirte do bomoko kura hundi tambede be nangi do woni yimbe la bondrebe gondube mudinde visa ngaji bondi do won leedi sinwa le majjum kanko do no procureur gondo komindi do bodo bomoko do holliti wiide o wiibe ngadde hen honju goldum wadso be do yimbe la juude njowa do mudo hen sikirabe wono sembe kabaruji di min jogini o do bete hande di batte radio ji di fa gasa bismillah modon e hedade sariya Amadou Aya Sanago mbayltindo laamu kiddo le leedi meden di kanko e wondi makko idum wondi e wadde fa handen to sigaso to le majjun won avocat ngay makko be kollitiwide wattu jono ala jeli jeweyal hon o do sariya hani yaltinirede ton jeweyal nabe le nuyde sariyaaji mawde le leedi meden di avocat ngay be kollitiwide wono sartobe gombe tombe ngala ande fa keben famtade kede Mohamadou Samaseku
tay kama wiide golleji kenyi di nawi fa sanne hakkunde avocat embe ilambe suudu sariyandu batta seden kambe hayfa be kewa woni ko avocat mabbe en jeli yo sargongol burtine lambe sudundu chalike chagal dun fa hande kambe avocat embe kuliti dalilaji goddi kandi sawbinde burtingol sargol ngol di ngoni tade fi kabaru cdmb hello e litalki di halaji cdmb winda kanya tongade facintinore kabaru hayfabebe won avocat mbido jati ndudo sudu sey wawana fengol sargol holiti wide yo kabaru sariya mangal pade en non hayfabebe e torrabebe fuf yo sollas en non o wi hindenno sudu sariya mangal pade en wundu bamako ndu hani hindade ka avocat goddo hayfabebe holliti wiide suudu sariya bamako lolnindu hot cour de justice hani darnaade ngul tiagal halaji kewdi woni ko sargol ngul darna matafun fa alkamsare wattu 11h horeje suudu sargol ngul Mamadou Berthe holliti wiide o jewtan kabaru dalilaji di avocat en hayfabebe kali halamun
fa hande be do avocat ngabe holliti wiide kaaja himmeji mabbe di kuncene hore le majjum be bi sa ƴewi suudu sariya wondu to sigaso to ndu landinaaki di do golleji no kani wadirede fa fewa tiagal mudon dubbe holliti wiide sa ƴewi do no sartobe gombe tombe jati ngala ande hono dido golleji ngori kede kanko noddirte do maître Harouna Touré a so comme Halido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
ce qui explique cela c'est l'impréparation du
sambino dido tiraaji fuf du ko sargul ngul landina ko no haniri ko sifangul hana fe wadede nyandi fuf hala lutugul sareaji cede be jati ngaddaka wondun ko client amem be faccitina ko no haniri den no batte hon dido boppi sargul ngul an hani bortinede landule fuf tabitali kabaru wattangul hakkile e hakkeji hayfabe be weli yimbe metti yimbe fuf dum wana fe ko hasindina ko nugal seraji di facintini dum fu fallabe soni lami be calgo hunjana hore imade amen de on dulata fe ko min dawrata ko mbawa salade jati sikke fu wala hen kamba dum min ngondi e landinanade sifa jawabuji mabbe
c'est pourquoi on avisera demain au cas où
dum wonono bale yimbeele be bonanday di ngada fodi e mudum en be avocat ngabe mabbe kollitimbe wiide tombe be bi sa jeewi dum won ko avocat ngabe sanago be kali ko be bi dum nangata hore fe wattu jono be bi be do avocat ngabe wala fu ko dartata yalla yimbeele mudum en be ana bilto fati nyange kede kanko noddirte do maître Mouktar Mario ko yo omo dum won avocat en gondube faabade hono yimbeele be bonanday di ngada fewde e mudum en be ko mo halido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
bon c'est des exceptions que
do dalilaji di binawtori yalla kliya mabbe be anandeno so ngonga kay dido dalilaji fuf jottaki sabi kala ko be fajintini anander talki kuma ni di fudugol sargol halfabe be bangal dalilaji talki ma kulentreji kasindinadi be kanna ministere wol yamrowol jukkoje so ni di ngatana ka hakille wala fuf ko halako non no fodde wattu sargol ngol saraji di ana fajintini dum fuf kambar dum jati be jabi warde
voilà pourquoi ils sont là
se krab so ngabbi do bemal amen ande ngalo do bayni tirton miijoji modo hello amen ngal mi noddirta face Facebook e compte Twitter studio tamani laamiɓe ɗum hono kabaru maire district ɗo Bamako ɗo wattu joni ɓe gondi yaltinde hen dewtere faɓe kollita ɗum wonono wattu joni no kawrital ngal hani waɗirɗo Bamako ɗo kawrital ngal ɓe noddiri Afrique France le ngal ɗo kawrital ɓe kollitiɗe ɓe gara yaltinde hen dewtere nde helloji temedere e capanɗe jeegom nde ɗo dewtere ɓe moƴƴinan ɗum fa ɗum laato dewte kewɗe ko yata dewte ujunaji sappo ko warata winde leyɗe ɗo dewte ɓe kolliti ɗum hono ngallure Bamako nde wori faɓe ƴeyal hono ɓe kani hollirde jama o kabaru fina tawa e kaye fiji gondi le leydi meɗen ndi yimɓele garoɓe ɗoɓe fa yimɓele gonɓe ɗo Bamako ɓeydu keɓa dow hen nafa keɗe kan ko noddirteɗo Harouna Barry kanko laami hono ɗiɗo golleji o holliti winno ɗo dewtere wori do faccitago Mohamadou Samaseku
nde dewtere latto sababu martinde kumpa kabaru ngallure Bamako nde humpitinde wiide wona tan rafindenago woni nder Bamako yiriwere keɓe fina tawaji fof ana ngallure Bamako nde ana huncana hoore dun sifaji kewɗi dunke en ande faccitine nder dewtere nde kala jiɗɗo ɓeydorade faama dow capital amen o ana wawi dawtorade nde ndenne yo hunde kasindine kewɗo noon miɗen anni fewnude ujunaji sappo dewte ɗe ganda jeeyeteɗe jaati gaɗa mbawɗe amen fof yalla eɗe keeɓe nder leydi ndi e caggal leydi ndi yalla kasindinɓe ɓe mbawa nawtorade nde yila amen kay yo ndeɗo dewtere laato sababu ngallure Bamako ɓeyda andede e huyanede
véritablement l'image de Bamako ɓe kolliti wiide ko yata hectare ngaji ujunaji nayyi noon ɓe kollitiri wiide ɗum wonono koɓe gaɗi leyi nokkunodirteɗo Sabaly Bougou caggal muɗum ɓe mbi e gaɗi ko yata hectare ngaji ujunere e temedde joyyi ley laamu Sigasso Kulikoro mofti kañi e Ségou ɓe kolliti wiide du ko yata nayyi debbe ujunaji jetti ɗum wonono koɓe pikki leyɗeɗo nokkule ɗiɗo golleji ɗum wonno waldinde ɓe noddirta pappamde kañum holliti wiide golli le leydi meɗen ndi caggal muɗum du ɓe mbi hiɓe darni projet ngawe pamaroy ko yata temedere ɗiɗo projet ngaji ɓe mbi kamɓe dondigal musaɗɗaji muɗum keɗe kanko noddirte Mamadou Dougou Koro Koulibaly o kanko laami hono walde pappamde komo haalidu hen do faccitago Mohamadou Samaseku
donc l'objet c'est vraiment augmenter la production
fanda muɗum yo dawrude no addat kulentereji e kala usine mo inta ɓeydude ɗum addat ɓiɓe jalloɓe e keña ɗum keɓe dabaji ɗi oɗo projet o ana woodi gilla ko ɓuuri duuɓi joyyi wakkati joni o eɗen gonde hunjande hoore kala jiɗuɓe nayyi mum en nawtoro ande kese yalla eɓe tawre dabaji lolirɗo métis wakkati joni omi keeɓi hinade ko ɓuuri ujunaji jetti nayyi to office toon yo kabaru irrigation woni ko golla ujunaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi hectare goni ɗi moƴƴini to Sabaly Bougou toon ko heɓa hen ko suɗanaki fay goto banggal jardin ngaji ɗi ko ɓuuri ujunaji ɗiɗi hectare uji goni kuncanaɗi hoore eɗi gondi e nawtorede jaati bangge goɗɗo don ne gondi faabade yimɓele yiriwinde projet ji tusko e muɗi yalla ko heɓa ko ana ɓeyda jottade
pour mieux valoriser les investissements qui ont été faits
ɓe kolliti wiide visa ngaji peneji ɗum wono suudu gendarmerie wonduɗo Bamako kura ɗo kamɓe nangui ɗiɗo visa ngaji le majjum ɓe mbi sa ƴeewi ɗiɗo visa ngaji ɗum yimɓele bondereɓe kañe gonde hokkudeɓe hono yimɓele jagotoɓe jeehoɓe ley leydi sindi somoyade caggal koɓe gadduno enquête o ko kanko ɗum wono procureur commune ɗiɗo ɓoɗo Bamako ɗo holliti wiide ɓeɗo yimɓele ɓe nangama wattu joni o eɓe juuɗono yimɓele sarotoɓe kañe kani ñangudeɓe keɗe kanko lieutenant Fatoumata Mari ko kanko laami ɗum suudu brigade wonduɗo ko kura ɗo komo haalidu hen do faccitago Mohamadou Samaseku
le procureur par la même occasion nous
procureur o neddi min photocopie passeport jeɗɗi e talki mun en e photocopie talkuru no keƴaɗo leydi Mali gonɗo signini e kañe talki ɗi noneji anditorde leydi Mali gonni e mun ɗi mandi juuɗe ñamminaɗo gollowo goto ministére kumaniɗo finata won e mun ɗe kulle woni ko jomum nortorto e ley moƴƴingol visa yaade leydi Chine yimɓele ɓe o moƴƴinta visa mun en ɓe nakani yaade to ambassade leydi Chine to ɓamoyde passeport mun en beeten wattu 8h woni ko neɗɗo goto holliɓe ɗerewol ko o jogui yalla omo heɓa passeport mo o jeeya jaati ko o landa ko woni ko holliti wiide mo wondi o an ley mobile e sere ambassade o wattu nde ɓe jeeyi toon woni koɓe anditi wiide on jaati woni ɓenda yurgoyurgo o
fofcommanditaire de toutes ces pratiques
Union européenne et Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jonniɗe ƴellol on ni les raison ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranɗo Sigasso ɗo ɓe kolliti wiide ko yata yimɓele capanɗe jeegom huminiɓe kabaru callal kañe yimɓele baale haalanani en kañe gonde wadde toon kawrital muɗum illa keñen ɓe ngal ɗo kawtal ɓe ƴewtoto wattu joni hono jonta ɓuɓalla ɗe golliji ɗiɓe gondi e gollude toon ɗi lamminiɓe ngal ɗo kawtal suudu dogotororu wondu toon ɗo hokkidiri juuɗe e waldende ɓe noddirta USAID koni fana muɗum fa ɓe ƴewto wattu joni hono tiɗallaji ɗiɓe keeɓi dow hen kañe jabuji ɗiɓe keeɓi dow hen hono golleji ɗiɓe kani gollude ley hen ɗi ɓe kolliti ley ɗiɗo golleji kamɓe ɓe paabi ko yata yimɓele le yimɓele temedere fo ɗon sukaɓe kañe rewɓe gonɓe toon ɓeɓe paabi ko yata capanɗe jeenayo noon ɓe kollitiri wiide te ngardam fa do nokko no dirte do kajolo be kolliti wiide kajolo kany e zego fu ko sakiti joni ko kurangaaji di an joggi to tid Allahji sanne ila altener de non de dido kurangaaji an tayato wakkati fu kanko lamido dum wonno suudu e dem wondo tondo holliti wiide dido tid Allahji fa le leedi ko duarto iuri won seedi be holliti be wiide dum wonno suudu kuran mawdu wondo nokko no dirte do fere kesse dugu be kolliti wiide dudo suudu kuran kanyun sumiton se dum te garanti minirem fa do banamba do be bi tiagal ko dum won tido kaso o suuta to banamba to ko joni won lewru fa hande o do tido kaso o yitaka mi titi dem wiide wakande mo suutitende tawama dum wonde jaddin kobbe kelano kaso o so deltina ko yata yimbe le noga e ko o wakati joni be kolliti wi don kanko noddete Ablaye Bissan o yimbe le makko be an wonde wadde do hen umma daraka fa hande wala fu ko martini mo ko to se kira do katte nyalo mo hande kabaruji meede dimi juuto en sanne hedaade hejjoji amen ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.